beatvibes.co.
Jim Beach. No one in the beauty.
Sam Dizzle.
Let's go.
On the deck.
1, 2, 1, 2.
Jay Bele.
Jenai. Atibwa, bwa, bwa.
Ichi ni chiko ni. Osati chizondi dadi. Chizondi dadi. Umangala kukondana. Baby. Diwe chowek. Diwe chowek. Zaita na makolo. Oh, batambe tambe ko. White wedding, white wedding. You and I. Oh, baby. Niwe na sala you guy.
Niwe na sala you girl.
Ooh, we are together.
Nyoze kukawate wanirembe la karata. Ati au mandi baby usani pate. Niri kuchipata njazi kareza na bari atati. Chikondi chatu ni chomeka na pate. Kulibe vorekana, kulibe vosiana. Chikondi chatu paka forever. Iwe na inani Adamo na Eva. Amaina tate kwerani muone. Ichi ni chikondi osati chizondi. Chikondi kunzuna kuchila na uche. Chikondi kunzuna kuchila na sugar. Jio chikonda neozonda wazonde. Mweze kuchimami nenzeri wesowa. Ine mchikondi niza kusunga. Baby monga mwana chibare na tuwana. Johanna na Anna.
Ichi ni chikondi. Osati chizondi dadi. Chizondi dadi. Umangala kukondana. Baby. Diwe chowek. Diwe chowek. Tizaita na makolo. Oh, batambe tambe ko. White wedding, white wedding. You and I. Oh, baby. Niwe na sala you guy.
Niwe na sala. Papa baby na kupesa. Baby na kupesa.
Uwe bambo yandi, uwe luba yandi.
You my favorite. Baby, kile mwadi na kupesa. You my angel. Send for my brother, baby. Iwala ngufisha wino baby. Na kudindwala. You can be my dream. Every day. You are my choice. I'll never let you go.
Ichi ni chikondi. Osati chizondi dadi. Chizondi dadi. Umangala kukondana. Baby. Diwe chowek. Diwe chowek. Tizaita na makolo. Oh, batambe tambe ko. White wedding. White wedding. You and I. Oh baby, niwe na sala you guy.
Niwe na sala you guy.
Oh, it's really just say go.
Ooh,
ha, say it again.
We are together.
Lika kwewe ko baby, ichi chikondi. Ichatu cheba vili, ukanikana. Kulibe wachivili, this kind of love. Cheba saki la bambili, so, ah. Nikonde mweni lili.
Mweni lili.
Nine, niza kukonda mwolili. Ningale king, elo bwelo ngale queen. Panja ibwele, pangale kamiting. Uziwa gogo, uziweko na anko. Uziwa mayu, uziweko na bambo wanga. Unachoka kumwamba, awe Natasha. Pakumpiro wandi, awe Natasha. Cute girl, mwana wa Mubemba. Mo keep loving you, awe Innocence Alema. Intelligent girl, iwe suli monga vena. My god diggers, woni kondela chemula.
Osati chizondi dadi. Chizondi dadi. Umangala kukondana. Baby. Diwe chowek. Diwe chowek. Tizaita na makolo. Oh, batambe tambe ko. White wedding. White wedding. You and I. Oh, baby. Niwe na sala you guy.
Niwe na sala. Boy, Sam Dizzle. Hey,
I love Sam Dizzle.
Hey,